Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde sekiraɓe on tinnuto jafoɗon sabide so wattu ƴaɓɓiki ɗum wona wattu, so wattu yettaki ɗum wona wattu. Hollitinide jeena yiyande ƴaɓɓirima Sylima e sappo e joyi nder maison de la presse ɗo bo moko ɗo. Wattu jono coggu kuɗɗe fano gonde ngabbude le leydi meɗen ndi fo e mangal muɗum, ko memɗa fo a tawan ɗum memata ko wattu jono wakkati nde lewru ramadan ndu gandi le leydi meɗen ndi. Wattu ɗiɗo bo faɓe ƴewto wattu jono yala hono ɓe kani sakkirade sattere dina ɗe tatte ɗi fo e mangal muɗum ɗum fuɗɗi ila keñe le leydi meɗen ndi. Rewɓe ɓe yuri nokkuli kewɗan gonde hawrude oɗo batu. Jaga boule leydi Mali ndi garta tawe le Coupe du Monde Qatar 2022, sabi de keñen leydi Tunisie ndi yaltiniɓe miccitene wiide wakkande Tunisie natno ɗo bomo ko ɗon nde watti baddu goto ɓe keɓa fe baddel kamɓe nde ɓe jaɗo toon nde duɓɓe keɓa ngaalu ɗi wonnoon semɓe kabaruji ɗi ne joguino ɗo beetadi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo gagne kanto won to ɓoggi jamɗe toɓamde sukkoro fa jottoɗa nebam tigaji kañe gawri e maaro fu cogguji muɗum ngabbi le leydi meɗen ndi fo e mangal muɗum. Bandi ɗo bomo ko ɗo fa jottoɗa nokku noddirteɗo banamba kañe buren fa jottoɗa almustrat lesa ha leydi meɗen ndi fo coggu kuɗɗe ɗe memata ko wattu joni o Mamadou Samaseku.
To yeru so tun cogu songaji ɗi ɓeydike jonte cactiɗe ɗe hunde wimbide sanne jamare nde balɗe seeɗen fadde fuɗɗugol livre korka noono ko noon to banamba tun ɗo coggu condi kosam ewi temeɗe ɗiɗi e ɓuuɗiɗe ɓe yaade temeɗe tati pakki goto bidon nebam 5 litre wakkat joni o yo ujunere e temeɗe joyyi tawene ujunere e temedere wonno ana wara balɗe yogaji e ley sahalla leydi ndi. To burem tun julaɓe e nawtortoɓe pamoral fi dow coggu produit ji yogaji ɓiɓɓe leɗɗe e kulle kecce yogaji ɗum na ñakki to ɓurem produit ji hono kosam nebam sikkoro gawri coggu mum en ɓeydike yalti dun e bawɗe jamare nde. Commerçant en ɓe holti wiide ɗiɗo celaji ɗi yo saabi rafindenagu gonduɗo satude leyno ko o e kañe ɗum kabaru jukkoje ɗe sidao fawi dow leydi Mali. Kaɗo tiɗɗala woni ko tawka to almustara to ɗum fa hande lesa leydi ndi. Toon kay ñamduji hono macaroni e ko nandi muɗum yo hande ujunere temeɗe ɗiɗi dina temeɗe jetti sifa ana wara jonte yogaji bidon 5 litre nebam yo ujunere temeɗe ɗiɗi ngabbude 5 kilo gawri yo ujunaji jeɗɗi sifa hunde nde meeɗa ka yiyede cakuru 50 kilo sikoro yo ujunaji jeegom sifa danno jamara nde waɗino dango faaba oɗo wattu ɓaɗade lewru barkinundu ramadan.
En kalan kabaru demal le leydi meɗen ndi ɓe mbi saɓami yimɓele wonɓe ley nokkole temedron fatta capanɗe jettonɓe dow demal guuri ñalawma hande le leydi meɗen ndi. Waydi ndenagudu ko naati ley nokku o ko nokkule kewɗe joppi heɓude e joppi remede kañe e fa yettoyo no wattu wondi e weltira le nokkule ɗe. Wattu jono projet keso heƴƴama le leydi meɗen ndi oɗo projet le lefol sahel ngel ɓe daɗɗi ɗum le noga e jeena lewru mars ndu faɓe ƴeylanoɓe kane fewtiri no wattu wondi e weltira le duuɓi joyi garoji ɗi. Ko yata yimɓele temedro e capanɗe ko yata yimɓele ujunaji temedron e capanɗe jeɗɗom e joyon kañen garta faabere ɗum woni yimɓele ɓe gala bawɗe. Gouvernement leydi Canada do tugorgal heƴƴemaɓe gobnodirta amasa afrique vert mali kañum wondi waɗɗiɗo immadaraji fa keɓe famtare keɗɗe Mamadou Samaseku Ali Sisi.
Ewi ardiɓeɓe fanda oɗo projet yo wadde hello e le bonnugol laddeji e kañe kala ko yowi dow demal margal e awgal ley sahel ngel keɗɗanna Sarifou Sokho jokkoɗiɗoɓo projet amasa afrique verte mali.
Déjà affecté fewde tiɗɗala gonɗo le leydi o ko heewi e galleji le leydi Mali ndi fuu ana wondi fewde tiɗɗalaji nawɗi bangal nguure e duu ɓettiɗi koɓe ñamata ana fanɗi wala du ko nafata ɓe. Le leydi Mali ndi fedde entirtene e amasa waran gollude oɗo projet le communingaji noga e jetti communingaji gonɗi le gelle nayyi woni hakkunde muɗum noga e nayyi kiddiɗi waran feccede le commune rural ngaji hakkunde cercle kayi yelimani sigasu kan e kuthala.
Ewi madame Bengali Mariam Kouni horejo projet o dow gueɗe yogaji nawtortoɓeɓe cuuɓa yo hono rewɓe muynonoɓe jokkolɓe e yimɓele yogaɓe gonɓe ley pelle rewɓe ndemoɓe.
Le lefol sahel ngel rewɓe kan e sukaɓeɓe ana wondi fewde tiɗɗalaji nawɗi haal mabɓe ɗum wala to yaa wata le batoji ngatteedi fu be bawa haltude hodo woni ko be kasindine mudum yalla an heba hunchenede hore rafi hebu gol ko golla sukab jokolbe latike sababu tiddalaji fa heewi dum yoppi e ko heewi hakkunde mabbe fu yaade le damaji di nadu latade bandi en so min bawi le odo projet hokkude be tati ko be bawi hebude le mudum mede mili be ngaram be joppa dido golleji fu
kajado ministre humaninde idiverali kiruduji politi pelital gollirde mako fabade mun cangol hore odo projet o
ido kabaruji fodo ba hebde do beme ame ande de do page facebook kanya compte twitter sidio wattu jono fiugol bolon coupe du monde qatar 2022 jaga boule mal de ngarta yede ton ciagal ko donki hawde leedi tunisie ndi kikibe kenya de pidno e mudule nokku no dirte radias leedi mali ndi wakande pewtune tunisie do bamako donde watti baddu goto be kebayno fe baddel supporter e hewbe gonnobe hankel tiwde boloyde kolli metti muden sanne kedden ko be cifido hen
c'est très très facile facile contre
mi bilama e jagabulen be sanne fa bi goto be nanari e do ministre mi kotata den tajuri non jati mi ganyan ka min pammi wiide be do sukabe kay na kaja fa hande landinede yela amin wonno wadde kaw jonno en jitraka munude wattu goddo no lati fuf yu yawtere non e mbelay hore tan e figongul bangi ko doddun no golle kanko arbitre o fewali e metta mate kay dun no zor am be yopudi koy mabbe juude tunisien en be e do mette ko tammi min kay
je vais rentrer aujourd'hui sur moi très déçu
wolitindi de wattu jono dum won kambe yimbeel njohobe bi yurnobe fa nokku no dirte Dakar so gandi warta do bomoko do ngarbe le nokko wattu jono be jottikili noga lewru mars ndu micitene wi be do yimbeel be kolti metti mabbe ciagal ko jukkoyde ngada fewde e leedi mali ndi ko kenya be jabbitama nokku no dirte place de l'independance kanko premier ministre kanko jabbitibe ton yobe yimbeel noga jettam rewbe len jago an hakkon mabbe balde debbe be ngadi le goldo datol wakane jottinonde laamo hokki meda kanye en janariji dido kabaruji mi ngaran virfitade li hen solal jabi hono be kan sakirade ko nayiri bangal satire dina do won sisili mo ciubi do bomako do wakande putno botuma be dido mono kabar leedi ndi wori le odo botu pat tati yimbe la mo ko fa yotto pelle rewbe la kanye yimbe la halnane europe no kuno dirte san kanye konne ko non ndi mu dar gonde wadde odo botu ko ni fana mu fa homo fu totta hakkille mu do hono ko wode leedi ndi nyalom hande ono golleedi ngori to konno to do e lamule mu den be kolitiide yimbe la dinan ko mbibe ko mu den dinan ko be gonde wajin binde be ton wadde kono ko jidi fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Sewke Ali Cisse
gila watuji yogaji bonandaji chatuti latiki habbo dental yimbe wi horejo ONG fed kurtumutira yalla biltude kado tidalla anahani jamarande watena hakilo holti wi dun rebo ben hani janginede yalla mba habude kado tidalla no fevri
depuis 2012
ila hitane 2012 ujinere civil et militaire en woni be yonki mu esami satere nawne ne woni sababu wargol bibbe adama eno boniri ne leendi wajibi kina dabere pawido do denagu itte mi kakkila e ko jamande hasin dine mudum min dena hakkeji mabbe yalla mi de keba ko min tewti tako rewbe faabe be ngate golliji fu gondi to bangal politique mudum yalla e be keba sakade e habude o do tiddalla
contre ce fléau
jenaba fufana yu goto e hawrube be irube kon holti wiide le nukudo woni rewbe be faande na jukki torrede bur fuf bangal somugongul
bon l'extrémisme
satere nawne momi gonno fewde mudum o miden baawi wiide hande ka na santi arande rewbe hoyditaano fe altude ngal nyalom hande o ebe mbawi yogoyde ndiyam ngal kinabe borno kadule baleje be cudda hore mabbe fayeto koyde mabbe be njoba du wajibi zakka
ngal do kawtal ngal landini ONG fam e development fed yo bangal hum tangol hore hejo lolirngo ima dara rewbe fawde bonandaji chatudi be ngari dun do golidal golirde amerique lolirde usip fanda mudun yaltinde dat dabereji mbawdi nawterade le habo karoti dal
wattu jone kala hono kabaru dati di ngori le leedi meden di ilal le yon tarjabbe non de cioggu passe de ngabbi tatte di fu kambe humini be kabaru mobilay di be bi wala ko be ngabbi nir dun sona cioggu asansi ngabbi le nokkule de ful jamara wonde ton de do holliti metti mudun sanne wattu jone be ngadi no dango fewde e lamo fa kebe fam tarke de Mamadou Sama Sewke Ali Cisse
yewde garu mobilaji suguni kura yottade jikoroni fangude suguni ko badjala ko tayka ko yugotu karngaaji di fu beedi cioggu ji mabbe hunde mettu ne sanne dawbe be buru fuf be kumpita ka fi fadde ndi do beedari
passe amen temen nay mi jobanno arande ga hande teme de joyi sefa so do hedrike ni waran beedade kase min kam mi den jidi mi hedirono dum wurdi non ya warta amen jonu ujinara sefa dum ka anatiidi san beedade tiddala gondo e leendi kan e embargo o dum latta ko hunde ne wiine min kam mi yottike do tawmi be beedi cogu passe o so gonga o dum ka wana ko neeni ka
ma regretable
e wi fedde transporteur en mobilaji yusabe beedari cogu essence chaka jakite joko horejo CMTR e wi makko transporteur en be mba fi wirfitade e cogu kiddo
homo fu ana way beedude cogguji di so ana yidi sabi beedugol cogu essence yopi donnobe mobilaji di fu beedude cogu passe yalla e be keba jokitade ya warta mo ngondi o unay di to wawno nabudobe arande fu so itay ko buri unay di de sefa be mbawa yottade e mudum
wakar jun o e wi gollirde CMTR beedari cogguji di tafuna do dawul hakune bamako e nokkuji goddi leedi ndi e kanya tiagal leedi ndi ministre fu moni de transport hulti wiide kaado anya kay kambe transporteur en be tan bami den no kaltidal bangal mudun no jukiti e wi makko
e mbiyan le ramadan le ko sakti ko fu wan attabiyaji goddi kase gondude e matede le nokkoli meden do wono ko nayri bangal fu fota galluje de hokkoyde esirabe mudun sukkara tam dina waji bini o do golle andabe kabar dina kay kolitir sa da wawi niya wadi sa wawa dudum wana o wajibi do mada fa kebe famtar no dum wori kedde mamadou sama sewko ali sisi
hokkude esrabe mudun no sikoro yo tawangal won ko hulti yogabe ka e metta takare wide yogabe jogori dun non no wajibi ni
e transport lo drudi
so 1 kg sikoro bom da so dukuda esrabe ma na do chakuru sikoro dun ka welambe sanne do amen do esrabe amen be ka kilo yi joyi sikoro mi dokkata be korka fu na bande esrabe ma da sikoro wana wajibi so esrabe an wajibin du min kam hokkata be fay huni dawgal ana rentina galleji ga wajibinde esama da wadde ne sikoro le korka ka wana wajibi.
E wi Modibabe dokkal sikoro esirabe mudun yo hunde muñine ka non yo tawangal mo wona fi hunde de dina wajimbini keddana almami zumana kuni hultido wiido ngal do dokkal na mo yani sanne gondal hakunde galleji
hokkule esirabe mara sikoro wakati korka ana way watelle kakol al urf wa adda de dina alislamako do fina tawa ko tekinta enda rasul sallallahu alaihi wasallam holliti wiide yimbe hokkondira kadoji to dun latije fu be njidondira ga dun wona wajibi le jina alsamako
ka akesha radi
o beedi wiide dun esirabe mobe jogi be bawde be na bawi jati fabade jom gallima jom sudu bibe mabbe sabi imma de ngal do dokkale yo pabondiral e wi almami o
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse republique tchèque et union européenne
sekrab je yelo hotlien le reso ngaji to en puddira nokko noddirte be kita be bihi hono ko nayri bangal gollude ton lennude dalaje hokkunde nokko noddirte ra foko mana kany e nokko noddirte do sebe koro le lamu kito do timmitol altiner noga e jetti lewru marsandu koni fana modu fa beto yelon be kani yafinir jahole garol hakkunde do nokkol di noddirte sebe koro kany e foko mana o woni honti do e madaraji fana modu wabbe dido gollile o do nokko be koliti wiri yesu kabe jokolbe wonbe tombe kanyen gaddido imma daraji en bian do katten beta hande do kabaruji meden di holitindi di sijo tamani so bami fa lewru ramadan do yottiki min baran weltinde hono kabar hejo golle jammi di ngori kabaruji puddan amdi sappo jago yamde yottiyade sappo e jetti yamde dum woni holitindi wiide kabaruji min lennan di wada le ser so bami fa la sala yottiki tam kabaruji dum woni di beta di wala fu ko warta weltede le sijo tamani jotu on sane hedade hejuji mudum ka fande fnde en fe no konandiro no do e ser yotre melende ana wodi wassalam.